mi sondela kimi ngiqabule ngikutshele ngezindaba ezimnandi sithanda sami. Hey phela sithanda sami sondela kimi ngiqabule ngikutshele ngezindaba ezimnandi sithanda sami. Muntu zawami enizithole kudokotela wami. Ayibo ngile emtholampilo bangitshela ukuthi nginegethivu okusho ukuthi thanda mina ngedwa futhi nami dali ngizothanda wena wedwa. Ayikho inculaza, ayikho kimi.